E ngā iwi o te motu, tēnā nō rā koutou katoa, Scotty Morrison. Tēnei me ngā upoko kōrero o te wā, nā te pūtea taunaki a te māngai pāho. E nahanaha kene te iwi, te kauma ono ngā tau o te taiohi kua hāmenetia e ngā pihimana ki te kōhuru tāngata i roto o tautahi. Ka tirohi ake ngā tatauranga kōwhiori o te rua te kauma whā haura nei me ngā hākinikina e whai ake nei. Te kauma ono ngā tau o te taiohi kua hāmenetia nei e ngā prihimana ki te kōhuru tangata. Whai muri hoi te matenga o te tahi atu taiohi te kauma waru ngā tau i te hōhipera o o tautahi. I karangahia ngā prihimana ki te taunga waka o te hokomaha o Countdown i te huarahi o Morehouse i te rua karaka i te atapō o te rā horoi nei. Mea rawa ake ka haria he taiohi te kauma waru ngā tau ki te hōhipera, engari nōna noa nei ka mate ia i ona whāranga. Kua tūke te taiohi e hāmenetia tianei ki mui te arawaro o te kōti ārohe o tautahi, ā kua mauhere te anō ia tai no atu ki tōna tūnga tuarua a tērā tau, kei te whakahē ia i te whakapae nāna tērā tū taiohi i kōhuru. Nā, kia tirohi ake ngā tatauranga kōwhiori o te wā. Tahirau, 35 ngā kēhi hō i hua ake i o tātou hapori i te 24 hāora nei. Tahirau, 25 kei Tāmaki Makaurau, toko 8 kei Waikato, toko 2 ngā kēhi kōwhiori hō kei roto o tautahi. E whā hoki ngā kēhi hō kei whakatū, engari kāre ērā i tatauhia mō ngā tatauranga o te wā nei. Nā reira, ka tāpirihia ērā e whārā ki ngā tatauranga ka puta a te ahiahi nei. Nā te tahirau, 35 kēhi hō o te wā, ka eke tā tātou tapeketanga ki te 9,071. Fitu te kauma ono tāngata kei te hōhipera nā te kōwhiori e fitu kei ngā wāhanga whā omomo. Ki ngā kōrero o te wā mo te kanoāraitanga o te Māori, 8,000 o tātou kua whai i te pūwerotanga tuatahi. Fitu te kauma 2,000 kua ūhia nei ki te korowai o Haumaru. Kei te māharahara ētahi māngai rangatahi o te ao Māori o tira māngai tamariki hoki, ki te whakaaro i puta ake i te ara pautama i kōtata ake nei, e ki ana te rāpea me whakakāinga ngā taiohi ki roto i ngā whareherehere mō ngā pakeke i tēnei wānei o te kōwhiori. Ko te kōmihana tamariki Māori a Glenys Philip Barber, tētahi e whakahe ana i tēnei whakaaro.
Mātou nei inoi atu ki a rātou, hei, waihu ake ngā rangatahi ki tō rātou ake whare, tērā pia me hunuku etahi o ngā pakete kia wātea tētahi kokona mō ngā tangata māuiwi ana i te COVID. Waiho ngā tamariki, kaua raua, e tukuna ngā rangatahi ki te nohotahi ki ngā pakete kei rotu i te whareherehere. He mea mataku, he mea pohorere tēnā i tā mātau nei rongo.
Kua whakatōpū ngā marae o te tonga o Tāmaki ki te whakarewa i tētahi kaupaparangahau hou. Ko te iho o te kaupaparangahau nei, he ā te whiriwhiri heha te anamata o ngā marae me pēhe hoki tā rātou whakakotahi a rātou anō haioranga mō ngā tamariki mokopuna kei mui te aroaro. Ko tētahi o ngā kaikawe i te rangahau nei, ko Pānia Newton.
Mōhio pai ana mātou hea ngā tūkinotangai e pāna ki pō mātou marae nā tēnei mate karauna. Me rā atu kaupapa kei runga i o mātou marae, whāngai tangata, whāngai hapu iwi. Ki mihia ngā ara whakamua mō ngā uri whakatipu, auga mō āhuatanga. Me pēta te whai moni, me pētia te uki o mātou tikanga o mātou reo. Nō reira, ko era ngā kaupapa kei runga i a mātou, ngā kairangahau o mātou marae.
Nō reira, te iwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina.
As a responsible broadcaster, Radio Wātea complies with the Broadcasting Code of Practice. If you feel that the standards have been breached, you can make a formal complaint by writing to Uma Broadcasting Limited, PO Box 43157, Mangere, Auckland. You'll need to state the name of the program, the date and time it aired, and the standard that you believe has been breached. Complaints must be made within 20 working days of the program's transmission. If you'd like more information on the broadcasting standards, you can visit the website www.bsa.govt.nz.
E toru wā na tākaro mā ngā warapi, engari tērā pea ka whakawhiti te uri Māori nei a Jermaine Ainsley ki te kapa ōpango. Ko tēnei pou tukituki nei te tama a te ōpango ōmua a Joe McDonnell. A e pai ana kia whakawhiti I ngā warapi ki ngā ōpango a te rātau, I raro I ngā tureho a te uepu futupōro te ao. I whānau mai ia I o tākau a I tākaro ia mā ngā warapi I te tau 2018. Kei te tākaro ia mā ngā kahupeka I tēnei tau a ki te tatari ia mo te 36 marama ka wātea ia ki te tākaro mā ngā ōpango. Ko te uri o tūhoi a Claudia Bunch, te wahine tuatahi o tēnei whenua kia whai piro I te whakataetai A-League wahine I tēnei tau, I whai ia I te piro tuatoru a tōna kapa a te Melbourne Victory I tā rātou hau kerekere I a Adelaide United rima ki te tahi. Nā tēnei toanga ko eke tōna kapa ki te kō tihitihi o te papa tātai. A ko tīmata te karapu poipapa tuatara ki te taunaha I te ara ki te poi tūkohu, ko hoko rātou ngā tuatara I te raihana o te kapa poi tūkohu o tāmeki Makaurau e kia nei ko ngā Huskies. Koe ranga hā, kina kina, kia ora.
Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko nā te mānga. Hei pā!